Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Tokoloho o batlile leano ho tswa ho motsamaisi wa masepala mabapi le dikgwerekgwere tse phallang hara diterata le mmila yohle ya tshwaraganang Delsville. Bana ba sekolo hammoho le baahi kaofela ba kotsing ka lebaka la dikgwerekgwere tsena tse sa laolaheng. Sebaka sena se ntse se itshetlehile haholo ditoileteng tsa mekoti hammoho le tsa mabakete. Infrastructure kaofela ya dikgwerekgwere ha e se qetwe. Basebetsi ha ba na di-tools of trade ebile ha ba na ditshireletsi tse ba thusang ha ba thibulla disurishi tsena. Re neile masepala nakwana hore o re fe nako e lekaneng ya hore ba tla lokisa mathata ana neneng.